Mubalunji bonna nasima bwe. Zen nasima bwe, mubanji bonna nalaba mugwe. Zen nalaba mugwe, nasala wombere nawe weka. Kambere nawe, nawe kuomu kwano kuwama penzi. Mutima gwanga gwona nagukuwa. Obulamu bwanga bwona nabukukwasa. Bwisuubiri obulamu bwange. Kye nkusaba mukwano, tondekangawo. Nabino nzitungiwa, gonjiwa nja kwensala ekyambe. Nabino nzitondeka, gondeka nja kwensiba omuguwa. Nabino nzitungiwa, gonjiwa nja kwensala ekyambe. Nabino nzitondeka, gondeka nja kwensiba omuguwa. Nabino, 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 nabino. You take my sadness away, give me light in the dark. Wemba kugwe nonyani, abatononga gwe bambula. Chovola bankule merako, abalunji nga gwe bambula. Chovola bankufilako. Teriyo mulala yena, akusinga. Teriyo mulala yena, akwenkana. Chengku sabamu kwano, tonde kangawo. Nabino nzitungiwa, gonjiwa nja kwensala ekyambe. Nabino nzitondeka, gondeka nja kwensiba omuguwa. Nabino nzitungiwa, gonjiwa nja kwensala ekyambe. Nabino nzitondeka, gondeka nja kwensiba omuguwa. Nabino, 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 nabino. Katinkaba, nkabira kwe, kabira kwe. Katinkaba, kabira kwe, kabira kwe. Yegwe weka, nabino, nabino. Nabino nzitungiwa, gonjiwa nja kwensala ekyambe. Nabino nzitondeka, gondeka nja kwensiba omuguwa. Nabino